Iyo hosi maini yonye mbogi Skadi hana hana mnoro Nairobi Kisumu na coast we be importing Mbaka Meru of course ni kona tortoise
Deserve a round of applause. Let's talk about hoes and girls. Talk about hoes and girls.
A round of applause.
Let's talk about hoes and girls. Talk about hoes and girls. I got hoes kwa kila area code. Eastleigh paka Kariakoo. Ina man girls toka T South C South B. Parking gara hadi West E. Hoes kwa kila area code. Eastleigh paka Kariakoo. Ina man girls toka T South C South B. Parking gara hadi West E.
Hoes kwa kila area code nigga. I got hoes. Kuna Aisha, Halima, Khadija, Nadama, Vanessa, Anita, Rita, Madrama, Mata Ujagasa, Kiniona na Diana, Salma, siku ya kwanza nilimdishi na Tiara, Ruby ni mduli huyo ni demo area, Suzi ni mnyubi nilimtoa ka Kibera, Judy ni grupi na mumbini wa juzi na huko sirudi ya uniombaga mahela, kwa kila area code. Nikona karo uko, demo kwanza kunimezea watoto, anaitwa Sharon Napenda wambo but yeye ni ashawo Mwende na mjua taniroga, wendi na wayua na watakaga pamoja Niliwacha stories za Penina, lidanganya mafans ati nilimpe mima
I got hoes kwa kila area code, Eastleigh paka Kariakoo Nina mangeos toka T South C South B Parking gara hadi West E Hoes kwa kila area code Eastleigh paka Kariakoo Nina mangeos toka T South C South B Parking gara hadi West E
Hoes kwa kila area code nigga I got hoes
Them deserve a round of applause
For real nkiwa kazi wa gafiam Kwa backseat ni mamako na mama Liam Tuko mama Riwana na Maria Nilimuliza ni bure ama unatuuzia Sema ni how much Nilipatia bro maya yaka nipatia sha Esther uvuta mafegi pusi imekauka Pia bro alijishi hadi yaka confirm Staki story za Rosa Beach alikula fair Nasikia mina munga kuna chura tunashare KU MKU hadi Nairobi uni Hao wapua wenyo atafanya nirudi uni Bado mnaniuliza jwe wangeshi Acha niseme kweli Sijai mutisha mechi Lakini ye ni nani alinipatia besti Sai just imagine ni na goddamn westi
I got hoes kwa kila area code Eastleigh paka Kariakoo Nina mangeos toka T South C South B Parking gara hadi westi Hoes kwa kila area code Eastleigh paka Kariakoo Nina mangeos toka T South C South B Parking gara hadi West E
Iyo hosi maini yonye mbogi Skadi hana hana mnoro Nairobi Kisumu na coast we be importing Mbaka Meru of course ni kona tortoise Iyo hosi maini yonye mbogi Skadi hana hana mnoro Nairobi Kisumu na coast we be importing Mbaka Meru of course ni kona tortoise
I got hoes kwa kila area code Eastleigh paka Kariakoo Nina mangeos toka T South C South B Parking gara hadi West E
Hoes
kwa kila area code Eastleigh paka Kariakoo Nina mangeos toka T South C South B Parking gara hadi West E
I got hoes kwa kila area code nigga